like a soupy. I'm going to die. When you did we see you as it me zama. Mi corazón, my baby banana. Benzi hulifichi, kamani sindano itachoma. Misi ambiliki, ata wakaniro gikigoma. Ukiugusa mwili wangu na shituka moyo ba. Benzi wangu, mishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo, kwa jinsi umeni kamata. Tina usini benge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tina usini benge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Choka tukalale. Wanasema hatare, lakini mimi nimekubali. Kilele ni ndo pale. Basi tufike sare sare. Shika ndizi mshale, nikuvue kama kambale. Vile hawapumui, wakere kwa madui. Hawanafiki, watajua wajui. Ukiugusa mwili wangu na shituka moyo ba. Penzi wangu, mishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo, kwa jinsi umeni kamata. Tina usini benge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.